wakiilka Mareykanka ee qaramada midoobay u qaabilsan Afrika, Ambassador Linda Thomas Greenfield, ayaa toddobaadkan booqasho ku tagtay qaaradda Afrika, gaar ahaan wadamada Mali, Niger iyo Gabon. Wakiilka Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa iyadoo hadda ku sugan Gabon, magaalada Libreville ayay waxay la hadashay wariyaasha, waxaana si toosa loo weydiiyey su'aalo. Meelihii ay ka hadashay waxaa ka mid ahaa xaaladda Ethiopia oo wax laga weydiiyey. Sahra Cabdi Axmed ayaa soo koobaysa.
Ambassador Linda Thomas Greenfield ayaa qayb ka ah wafdi ka socda qaramada midoobay oo booqasho ku tagay saddexda waddan ee Mali, Niger iyo sidoo kale Gabon. Mar wax laga weydiiyey oo wariyaasha ay la hadlaysay colaadda gobolka Tigray ee dalka Ethiopia, duqeymaha ka socota halkaasi, eedeymaha iyo xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee laga soo sheegayo gobolka ayaa waxa ay tiri:
That does not mean we are not concerned about the situation in Ethiopia, where we know that the solution to that situation is not military.
Macnuhu ma aha inaan ka walwalsanayn arrinta Ethiopia. Waan ognahay in xalka Ethiopia uusan ahayn mid ku imaanaya hannaan military. Waxaan aragnaa dadka reer Ethiopia oo isdilaya. Marka, waa in aanu raadinaa fursad aan dhinacyada ku dhiirigelinayna iyo dowladduba inay miiska wada xaajoodka isugu yimaadaan oo ay nabadda helaan, xalna u helaan dadka Ethiopia, horena u dhaqaaqaan oo ay noqdaan barwaaqadii iyo sidoo kaleeto baraarihii aan uga baranay Ethiopia ay hiigsanaysay. Mar wax laga weydiiyey arrinta ku saabsan madax bannaanida warbaahinta iyo xorriyadda hadalka ee qaaradda Afrika ayay tiri Linda Thomas:
We are strong supporters of the free press. We encourage that wherever we go.
Waxaan si xooggan u taageersannahay xorriyadda hadalka. Waxaan meel kasta oo aan tagno aan ku dhiirigelinaa oon u doodnaa xuquuqda xorriyadda saxaafadda iyo xorriyadda bulshada rayidka. Marka haddaan ku celiyo innaga oo aragno dhibaatooyinka ka dhacaya Afrika, haddana waxaa dhinaca kaleeta aan aragnaa calaamado wanaagsan. Waxaan dhihi karnaa dhallinyarada Afrika ayaa arrintaasi qayb weyn ku leh. Ambassador Linda Thomas Greenfield ayaa sanadkan ku soo noqotay saaxadda siyaasadda Mareykanka kadib markii madaxweynaha dalkan Mareykanka uu magacaabay ergeyga Mareykanka ee qaramada midoobay. Waa diblomaasi rugcadda ah oo muddo 35 sano ah kasoo shaqeynaysa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, gaar ahaana wadamada Afrika ee saxaraha ku hooseeya. Waxayna madax kasoo noqotay xafiisyo maamul, sidoo kalena waxay safiir kasoo noqotay wadanka Liberia, iyadoo xafiisyo diblomaasiyadeedna oo ku yaalay kasoo shaqeysa Kenya, Gambia iyo Nigeria oo Mareykanku uu leeyahay oo ay soo hogaamisay muddo.
Aad ayuu mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay warbixintaasi.